Exclusive from millaplay.com.ng.
Maisha ya mtaa, si mnajua kawaida yetu si waswamogoka. Niko kabisa kaa, tumetuliza mbegu maiva. Niko jobless kumaanisha sipatangi hata chapa. Wacha ya kupeleka kwa bar. Keja ni ya kukodi na landlord wangu ni bala. Na sija tupa step udhani ati nimezuba. Mi fikiria far, for real maze kufanya kitu itanifa. Maybe ni tiatia roundi kama si ana kicha. Ama nijipe shughuli nianze kuuza tu bidhaa. Vitu katu makaa, kwanza kuna vile steak sumbona tena na ama gava. Tuko base kana shika mara mshapa isho masa. Na mkidandi wa mnashitakio jomu likuwa matanga. Mbona nisijishashe joki mangoto angalau nikatafute kazi. Badala kagapa chini kimandazi mandazi. Sio ndio plan C jombi kufikiria mara tatu sio mbili. Yani kutumia bongo sio kutumia akili. Yeah.
Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa. Doni kingorota. Musa undka lambo. Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa. Doni kingorota. Musa undka lambo. Yo. Lukufisa, weskiza. Nikupe siri ya kusterecha. Kuangati, move cheaper. Leloka, drug dealer. Kuwa heartless, grim reaper. Usonyeshe weakness kwa business. Kwa biashara mini ruthless. Nikihaso, na chukwa yangu na yako. Nairobi kuna sympathy. Ukitaka uruma, unaenda kwa mamako. Concrete jungle. Ile degree una need, nyukwe na matako. Producer Chrome.
Exclusive from millaplay.com.ng.
Ido baina tuna. Imenishika. Hey, Kakumanina. Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa. Doni kingorota. Musa undka lambo. Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa. Doni kingorota. Musa undka lambo.
Oh gosh. Sharp, not from the element to the Gallagher me. Well, you know, and me, them founder to them love that. Them claim me set up for the sense of my waff matty. I know them feel unhappy till them go the wrong that. Grammar tell me say, all you said the code, you let the governor mind your mommy. Well, that time that 12 damn now said that you were to find and tell me say, need them forget, near them to your get. Every day they more against sit up to the judge, they must chat, sex, chat, chat, instant pratchet, get them out. Fucking shit.
Big up. Dialty ball, respect.
Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa. Doni kingorota. Musa undka lambo. Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa. Doni kingorota. Musa undka lambo.
Exclusive from millaplay.com.ng.